kudalo hlelulela ayobomi awulungi kodwa wena indlovu uchongene nexesha alithi Lungu ngaphakathi I can see